Hustlers Entertainment.
Download it from mylovethatmusic.com.
Pesham Records.
Kutuma wenzo ni na mati vasila. Stiza kakami sana poise kwa sila. Nezo wana munga can live without you. Kumo ni kabwa deli ningo kukaniza po. Na imilila pako na nikaniza cheweo. Mutimo ni uza nitume chefoni. Chape mwe umakambila. If I told you came back, is an indila. Apamanje is too late for me. Kutinibwelele awe. Futimanje is too late for me. Kutinibupeze olingana nawe.
Apanibushai
cacheti puesane
apani tu dai
mpacacheti puesane. I was blinded, lenzos invisited. Should have thrown away my ego and apologized. Sinenzosiva mweni kukondela iwe. Until the day ninazipezaneka. So nini pampando niganiza chewe. Chabe kweori liwe. Ono kutele mbebo anji niza kupeza. Oh 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 oh. Apa manje is too late for me. Kutini kwelele awe. Futi manje is too late for me. Kutini mupeze olingana na. Cacheti puesane.
Apani tu dai.
Cacheti puesane.
Download it from mylovezedmusic.com.